baby nisame. Makosa yote niliokosa nisame. I'm sorry, baby nisame. Makosa yote niliokosa nisame. Makosa huwa na binadamu kila wakati. Duniani nzima hakuna asiyekosa. Makosa huwa na binadamu kila wakati. I'm sorry, baby nisame. Makosa yote niliokosa nisame. I'm sorry, baby nisame. Makosa yote niliokosa nisame.
Baby nisame, makosa yote niliokosa nisame.